this time for only one.
Mr. LG.
Your body, make me spend my money. Your body, make me spend my money. You drive me crazy. Niendeshe, niendeshe, fungo za penzi. Uendeshe, uendeshe. Sinionjeshe, nipe yote yote. Mama, sinipeleke, nipe kote kote. Unaipekecha, unavojua kama umejiza. Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza. Tumutu kutu.
Isabella, make me dance, oh, make me dance. Isabella, make me dance, oh, make me dance.
Tumutu kutu.
Isabella, make me dance, oh, make me dance. Isabella, make me dance, oh, make me dance.
Now I got to touch your body. When you move your body, the way unanipa maji, najiweka ganzi, unaniteka mami. Kwanza sielewi, chuo gani umefunzwa, umesomeaga. Bona sio kweli, uliacha teseke, taumiaga.
Toto moto, toto moto, toto moto. Nyoto nyoto, nyoto nyoto, sito iboko. Toto mutu kutu.
Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza. Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza.
Toto muto.